taratibu, mwenye macho ya aibu, msahau najaribu, ila namkumbuka sana, umbo lake mahbibu, kwenye maradhi alonitibu, siri yangu karibu, bado namkumbuka sana, alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, lakini atakujali, tali, akate kwa nawale. Alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, ila wala kujali, tali haka.
Tapata wapi, kama ile, nampendanga sana. Tapata wapi, kama ile, nanipende sana. Tapata wapi, kama ile, nampendanga sana. Tapata wapi, kama ile, nanipende sana.
Pesa nyumba gani nikafuku wa kunijali haka nikimbia alitanganywa na wale kwa pesa nyumba gani miungaunga kunijali haka nikimbia alonifanya silali jua kali nitafute tukale lakini atakujali tali akatekwa na wale alonifanya silali jua kali nitafute tukale ila wala jali, jali haka
Tapata wapi,
wapi.
Kama ile, nampendanga sana
Tapata wapi,
kama ile, nanipende sana Tapata wapi, kama ile, nampendanga sana
Tapata
wapi, kama ile, nanipende sana
Bato na nijendo toni, ila nikianguka simboni Bato na nijankilana Mungu soma siyala Palo na nijendo tomi Ila nikiamuka simozi Palo na nijankilala Hakia Mungu soma siyala
Chutaj clever Hini sauti ya raisi Ilo mshindaga ibilisi Kwa wanadamu soa rahisi Mbie, lazima ujue kutofautisha kati ya msalaba na jumlisha kuna x na kuzidisha ni cheche
bado na nijankilala haki ya Mungu somo siala